yabo manyo kuse ogenze kufumbirwa basabye bo balese wano manye yogenda sibana banyoko yogenze bagenda kukwagala rabikola mpozi ne mpisa zoko ogira mukama musose mu byokolero musembye ngayo ogire pamba muteke mu matu aterobe muzibe oja kuwangula
Evitiwa biba bikola siku sibampale na kujagala za birevu.